Blog Talk Radio.
Abakunzi ba radio temenongeye kubasuhuza kandi mbahikaze mu biganiro byacu. Ni ikiganiro uyu munsi mutegurirwa nanjye Turashimye Jean Paul buri wa kane w'icyumweru. Uyu munsi turi ku itariki ya 21 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2022. Ikiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba tukaba tugitangiye, ni ikiganiro kiri buze kwibanda ku nama y'abakuru b'ibihugu yabereye muri Nairobi, Kenya, aho yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu batatu, ariko nako mumbabare bane, harimo genda batatu wongeye, ariko n'uwabahostinze Perezida Uhuru Kenyatta w'u Rwanda ntabwo yarahari, yahagarariwe na Vincent Biruta, ariko ntabwo ndi bubitindeho nonaha, ndaza kubigarukaho umwanya urambuye kuko iyi ntabwo ari inkuru cyangwa se iyo representation yishe byinshi cyane turi buze kugarukaho muri iki kiganiro. Abaperezida rero bahabaye muri iyo nama, harimo perezida w'u Burundi, harimo perezida wa Kenya, harimo wa hosting inama, harimo perezida wa Uganda, harimo na perezida wa Congo, uru Tanzania ntabwo yarahari, ariko bakaba bazamutumira mu minsi iri imbere. Reka rero natinze nze kugaruka kuri iyi nkuru n'indi imwe gusa nabasezeranye mu kiganiro cy'ubushize, aho harimo kwivuguruza hagati ya Leta y'u Rwanda ku bijyanye na bariya babimukira bashaka kuzana mu Rwanda, bavuga ko batazabatuza muri ya nzu ya One Dollar Campaign. Mbafitiye amajwi rero aho bamwe mu banyamuryango ba ARG cyangwa se bari ba victime babaga muri iriya nzu bavuga ko batangiye kwitwa ibigarasha kubera ko babazaga ibibazo by'aho bashobora kujya, aho bazatura. Noneho batangiye kuvuga ko ari ibigarasha mu rwego rwo kubakanga no kubahamura kugira ngo bave muri iyo nzu shishitabona. Muraza kuyumvira mu majwi yabo, nubwo ayo majwi bagerageje kuyahindura kubera impamvu z'umutekano wabo, ariko ndizera neza ko muri bugerageze kumva ibyo bavuga. Ni mukanya rero ikiganiro cyacu tugitangira. Nongere mbahikaze bakunzi ba Radio Iteme n'abakunzi b'ikiganiro uyu munsi by'umwihariko ni Turashimye Jean Paul namaze kubabwira mu kanya. Muri ikiganiro rero nkagira ngo mpite ntangira kuri iriya nkuru y'abakuru b'ibihugu yateraniye i Nairobi muri Kenya, aho biga ku mutekano w'akarere ariko wa Congo w'akarere ariko namwe murabizi ko ari wa Congo. Ni inshuro ya kabiri baganiriye kuri ibi kuri iyi ngingo ubwa mbere nubundi aba president uretse u Burundi nibo bari bahari ndetse babanje kuganira mu mwiherero mbere yuko baza gukora public public statement ariko ntitwamenye byinshi ndabarire mu byavugiye muri uwo mwiherero urete gusa ko bavuze ko bazongera kuganira ariko amakuru yagiye asohoka muri iyo nama muri radio runwa yavuze ko bitari byoroshye ku ruhande rwa President Kagame kuko bivuga ko yabajijwe cyangwa se yatunzwe agatoki ku ruhare rwe mu guhungabanya umutekano w'akarere. Ibyo rero bikaba ari imwe mu mpamvu ushobora no kwisobanurira yatumye adashaka kwitabira inama ya kabiri. Inama ya kabiri ni inama yari yarateguwe, bari barumvikanye ko bazahura. Kagame uyu munsi ikintu cyari kuri schedule cyangwa se agenda ye uyu munsi ni ibintu bya bindi byo yagiye kuvugira kuri Brown University. Ni universite iba ahangaha muri Amerika muri leta ya Rhode Island ariko akaba yabikoze kuri internet kuri Zoom. Nuvuga ngo ibyo ntabwo ari kuvuga ngo iyo niyo mpamvu yatumye atabyitabira. Cya mbere kuko nari maze kubivuga ni uko yari abizi ko iyi nama izabaho, ntabwo ari uko yamutunguye. Ikindi cya kabiri nako ni uko iyi nama utavuga ngo kujya kuvuga kuri University ya Brown atari na bya bindi in person kwa kundi uvuga ngo yigiriyeyo kubera ko tuzi ko akunda kugenda, nabwo ubwabyo ntabwo avuga ko yabi ari ibintu bibiri mbese wagereranye ukavuga uti ndabyumva ko yari afite schedule ikomeye. Ntabwo ari byo. Ikindi mwebwe buri muntu wese ari abakunzi ba Radio Iteme, ari abanyarwanda benshi bakurikirana politike ya opposition ndetse yewe niyo mu gihugu ubishatse, barabizi ko ingendo za Kagame invitation zose harimo asubiza inyuma, nta n'imwe asubiza inyuma. Ndetse n'abambasaderi babo akenshi baba bashinzwe kumushakira amarandevu, ari ugusura inganda, ari ugusura amashuri, ari ugusura ibikorwa by'amajyambere, ari ukubona n'abakuru b'ibihugu bo muri ibyo bihugu bahagarariyemo u Rwanda. Ibyo ni byo bashinzwe. Sinshobora gutwara igihe kinini cyane cyo gusobanura ukuntu Kagame akunda kugira kumva yiyangishije iriya invitation ye muri Nairobi yo kujya guhura n'abandi bakuru b'ibihugu. Ni nk'uko bambwira ngo imbwa yanze inyama, nicyo kigereranyo gisa. Nuko bavuga ngo yanze inyama, imbwa yanze inyama, kandi ntibishoboka. Ntabwo wambwira ngo Kagame gusibiriya nama ntazi impamvu yayikwepye. Stuart yanze kongera kuba embarrassed, ariko ntabwo ari uko yavugaga ati schedule yanjye iraremereye ndetse yenda se sinkunda kugenda oya, ahubwo ni opposite. Arashaka kugenda, arashaka opportunity, azajya gutera ibiti muri Barbados, azajya ping pong muri Barbados cyangwa se Jamaica. Kuvuga ngo noneho ngo bamubwiye ngo aze ku bintu bishobora gufata no ku mutekano w'igihugu cye, akavuga ati no, ndoherezayo biruta ububanyi n'amahanga. Bene ntabwo ari bya foreign affairs, bene ntabwo ari diplomasi. Biriya ni ibintu by'umutekano kandi barabivuze. Yenda iyo yoherezayo kabarebe umujyanama we ku bijyanye ibintu by'umutekano, wavuga uti birahengamye, ariko nibura wagerageza kwisobanura impamvu yakoze ibintu nk'ibyo. Niba yari koherezayo umusirikare, ibintu bijyanye na defense, kuko biriya bintu byose bishingiye ku mutekano n'imbunda abasirikare, uwo yakoherezayo wese yagombye kuba ari muri iyo muri urwo rwego. Gufata rero ukajyana
biruta akaba ari we aba invoice special invoice wawe mu kibazo nka kiri habwo ari kuba ko ari gusuzugura abandi bakuru bihugu gusa oya ntabwo ari kubasuzugura kuko afite impamvu adashobora kwitabira iyo nama ari mu mayira abiri ibyabaye ubushize ntabwo ari discussion yari comfortable ntashaka kongera kujya muri iyo discussion kandi icya kabiri ni uko atari pre ntabwo yiteguye kwemeranya na Kagame nako na karere ntabwo yiteguye kwemeranya na karere ibyo bari ntashobora gushyira umukono ku masezerano ntari kuko no kwirasa mu kirenge ariko noneho ntabwo ndi butinde cyane reka mbanyuriremo iby'itangazo ryasohotse nyuma y'uko bakoze inama DRC cyangwa se Congo niyo yahawe ububasha bwinshi kandi kuko birumvikana ko ni banyiri igihugu niyo banyiri umutekano muke gukora gahunda ya operation militaire Perezida Uhuru Kenyatta na Kenya nibo bazakora ibintu bijyanye na politiki bagenda baganira kuri politiki yo kuri igisirikare ni ibintu bizashyirwa uzajya imbere ni DRC nibo bazapanga umutwe uzadiringa na kiriya kibazo ubwo ndasimbute gatoya navugaga ku ibyo bumvikanye hari ibintu bibiri hari solution militaire igisubizo gishingiye ku bikorwa bya gisirikare kizaba gikorwa na DRC ibishingiye kuri politike Uhuru Kenyatta nawe niwe uzabikurikirana muri iryo tangazo ibivuye mu itangazo ni ibintu biba bigiye muri media ntabwo ari ibintu ntaguma mubonye ibyo ntabwo tuba tubonye ibyo ibi ni ibintu bavuga bati mugire responsabilite zacu nk'abakuru b'ibihugu bahuye mumenye ibyo twarimo tuganira ariko ntabwo ari ibigo discussion baba bavuganye ni nyinshi cyane yes iyi ni resolution nibyo bumvikanye ni outcome y'iyo nama ariko byinshi babiganiriye byinshi babivugiye muri iyo nama ibyo bacoce mbere yo kwandika inyandiko icya mbere ni ibyo bice bibiri uburyo bagiye gukemura ikibazo cya Congo ntabwo ari bya bindi by'imyaka n'imyaniko babyivugiye wavuga uti niyenda barabivuze n'inshuro nyinshi ya ubu bari muri position yo kubikora ubu ntabwo ari Kabila uri ku butegetsi wagomba kugenda yunama cyangwa se yumva ko Kagame ari umuntu wo kwigengeserera no Perezida Tshisekedi yarabyerekanye ko nta bwoba afitiye rwa bujindiri ndetse ko inyungu ze zibanze ari Congo Kinshasa ntabwo ari u Rwanda nta nubwo ari na East Africa ni ya kabiri ariko mbere na mbere ni Congo Kinshasa ntabwo rero Kagame ibi ngibi wavuga ngo bizongera bitware ya myaka n'imyaniko icya gatatu niba ariko nakita cyangwa se muri izo resolution bakoze bavuze ko Tshisekedi ateganyije guhura n'abarwanya ubutegetsi muri Congo nta nubwo bizaba kera izo biranateguye bizatangira ejo harimo guhura noneho nyuma yo guhura bumvikanye ko mu kwezi kumwe bazaza kureba ibyagezweho naho byiza bumvikanyeho umutwe ushinzwe kurwanya abo bazita negative forces no kuvuga ngo ejo niba za iriya mitwe iri muri Congo iramutse irwanya ya yise amazina hari M23 hari za nyatura hari za mayimayi zitwa ya kutumba mayimayi zita nyinshi cyane n'ibindi mitwe itandukanye abo bazahura nabo ejo bazavugana uko bashaka ko ikibazo cyabo gikemuka abatazitabira iyo nama abo bazitwa ko ari negative forces ni ukuvuga ngo rero uwo mutwe wa umutwe regional nk'uko bawise uzahita ufatiye ya mbere utangire kubarwanya ngo nka negative forces imitwe itemewe icya kabiri abanyamahanga bari mu butaka bwa Congo
baravuga Selene baravuga Red Tabara baravuga FDLR baravuga n'imitwe yose ishobora kuba yitwa ko iri muri Congo irwanya ibindi bihugu iyo yo bayisabye gushyira intwaro hasi immediately ako kanya rewe banayibwira ngo itahe iwabo ibyo ngo nimara nidataha nayo izafatwa nka force negative nkuko babivuze banyarwanda banyarwandakazi inshuti za radio iteme ndetse n'ikiganiro uyu munsi icyo bishatse kuvuga gusa ahangaha ni ukuvuga ko akarere ko umugambi wo pacifia uri hafi urarambanyije kandi ntabwo ari bya bindi bizatwara imyaka n'imyaniko nk'uko bisanzwe nta birokrasi nyinshi irimo bavuze ko ingabo zizarwanya iyo mitwe zizava muri region ntabwo ari ukujya gusaba uruhushya muri ONI ntabwo ari ugusaba uruhushya muri European Union ntabwo barimo basaba amafaranga n'ibindi yewe banavuze ko ONI Ubufaransa Amerika bazabaha stati y'abobservateur b'indorerezi ntabwo bazaba abaparticipa mu biganiro bazajya bakurikirana bumve ibihari bumve ibivugwa bashobora kuba bahabwa ijambo kugira icyo bavuga ariko bari indorerezi ntabwo ibyo bavuga bishobora kuba bifite uburemere cyangwa se byahindura ibyemezo bo bazabafasha n'indorerezi ubwo ni ukuvuga ngo kuva ubu going forward ibikuri harabaza representa harabazahagararira ibyo ibihugu bikomeye abyo banditse avuzemo Ubufaransa n'Amerika ariko bavuga na ONI abo bakazaba ari nk'indorerezi banatumiyemo n'abandi bakuru b'ibihugu bataje ariko bo muri karere ibi bikwereka commitment bafite impamvu bidashobora gutinda no kwereka murabizi ko abanyakenya bari baramaze kohereza ingabo zabo muri Congo indege Air Force yabo yaragiye ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo buriya ngo bizatwara igihe no abantu bariyo deja abanyauganda bariyo deja Congo ni igihugu cyabo naho bari nta bureaucracy ntayihari kuko abo bose bariyo nta n'amezi azabangamira iyo operasiyo cyangwa se izi operasiyo gutanga ntabwo ari approve bakeneye za parlema ibyo byose byararangiye abakongo barahari abagande bariyo abanyakenya bariyo deja yewe n'abatanzaniya bariyo nibagiye kubabwira ko na ICGLR nayo bayihaye stati y'indorerezi ari nabwo na South Africa ziramo Tanzania ziramo yes za Brazzaville Congo Brazzaville ziramo n'ibindi nkivuga kuri Congo Brazzaville mwibuke ko inama ari ya kabiri Kagame asibye iyindi yabereye Brazzaville aho bari bahamagaye n'abamutumiye Perezida Museveni akajyayo bavuga bati yenda ni kwa mucuti bazahaza ntiyahaje ibikwereka ko ibyo arimo gupanga cyangwa se ibyo arimo kwepa bijyanye koko nibyo barimo kwiga adashaka gukora commitment ntawe yindi mpamvu yatumye asiba inama ya Nairobi nta yindi mpamvu yatumye asiba iriya nama ya Brazzaville uretse gusa kuba avuga ati iriya agenda ntabwo inyoroheye ntabwo yoroshye kuri jyewe ntabwo iryoheye amatwi yanjye kandi sinshaka gufata commitment mu itangazo bavuze ko iyo gahunda igiye gutegurwa cyane cyane iyo y'ingabo ngo nabo bita relevant authorities muri region terme ijimije cyane ntabwo bivuze ko igiye gufatwa na authorities in the region oya ntabwo ari bose ahubwo ni relevant n'abantu ushatse wavuga uti nabo bireba cyangwa se ntabwo ari ukuvuga ngo buri muntu wese wamushyiramo
ahubwo nuko agomba kuba ari relevant cyangwa ari relevant muri kiriya kibazo cyangwa se ari afite relevance runaka muri iki kibazo. Ibyo rero n'umwana yabyisobanura. Niba batavuze ati all authorities, ntabwo ari aba autorities muri region, no relevant nabo bareba bafi bibareba muri icyo kibazo. Ntabwo rero twari mu nama y'umwiherero ngo tumenye ngo bavuze ngo baba autorite bari relevant ni bande, ariko nkurikije gusiba kwa Kagame, nkurikije representation ye, nkurikije uruhare rwe mu guhungabanya umutekano muri Congo, ndibaza ko we atari relevant nk'uko muri iki kibazo nk'uko barimo babyandika. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ibi bintu ndabizi ko byagiye biza bigahakaboneka ibisa nabyo za FIB. Ubundi baza ko ikibazo cya Congo n'umutekano muke cyane cyane cyo muri East cyarasobanutse, birazwi n'uri inyuma yabo wabyo arabizi. Iri tangazo riri clear, birerekana commitment y'abandi bakuru b'ihugu uretse Kagame wenyine ari umwe mu bantu bagombye kujyayo, cyane cyane ko n'abavuga ko ari umutekano muke bamuteje kumva ajya guhuragura ibigambo by'uburofa hariya kuri Brown University. Ni ikikwereka ntabwira propaganda, no, afite ibyo arimo guhisha kandi biri clear, afite ibyo arimo guhisha, afite ibyo adashaka kumva. Tubitega amaso ariko uko bigaragara nibaza ko agahuru kimbwa kahiye, kandi byari bikwiriye hari hageze, kuko ni kera cyane Kagame ayogoza kariya karere. Nubwo uko byagenda ko akamenyekana gusa gibiza bitanze igisubizo gikomeye cyane, haba kuri twebwe baharanira amahoro mu karere no mu Rwanda, haba no mu karere ubwaho. Nicyo twasabye igihe cyose, twasabaga ko bimenyekana nyirabayazana w'ibibazo byo muri kariya karere. Impfu zabayeho ko zingana miliyoni zirenga esheshatu gufasha muri Congo nawo mu Rwanda, ugafata impunzi zavuyemo ubukungu uretse koko yabyungukiyemo, uyu munsi akaba bigeze noneho ahubwo asigaye atinya no kuvuga bya disikuru ye yari yarashyize hari yariye nta n'undi yewe n'abajyaga kuyivuga ari ba Kabila bande babaga bayiborowinze babaga bayitiyiwe, ubu ntabwo ntashobora kujya mu nama z'umutekano agira ngo ibingibi mutabifata la legere. Ni ibintu bikomeye cyane cyane ndetse cyane kubona Kagame asibiza inama ebyiri z'umutekano. Reka turebe, njye ntabwo ndemera ko ashobora kujya muri anniversaire ya iriya mu uhungu wa Perezida Museveni, no, ndacyashidikanya ko yajya muri iriya ndashidikanya ko yajya muri iriya nama na ku muri iriya aniversaire. Nubwo atari ubwa mbere yababaye rwabuze isoni umugani wa Sankara, ariko biriya byaba ateyeho kashe yuko ari bolole, yabateyeho kashe ko mu mutwe ari vide. Reka turebe ko iyo kashe azayiteraho. Ntabwo ndi bubatindire, reka mbanze nongere mbibutse ibintu nababwiye ejo bundi mu kiganiro igihe n'iki. Mfite ama audio nshaka kugira ngo mbumvishe. Muribuka ko Teteo, ministre ushinzwe umutekano mu gihugu muri mu Bwongereza, yakoranye amasezerano na Vincent Biruta, bakavuga ko bagiye kuzana bimukira bagasinya n'amasezerano bakerekana n'amafaranga
bagiye kuzaha u Rwanda kugira ngo batunga aba bantu. Minisitiri agiye gushaka ahantu bazajya bamwereka inzu ya One Dollar Campaign. Then One Dollar Campaign ntiyigeze yubakwa na Leta, ni amafaranga yatanzwe na contribution z'abagwaneza. Bavuga ko ari kwakira imfubyi kubera ko abantu bari bazifitiye impuhwe. Nta muntu watanze ifaranga rye avuga ngo izo mpuhwe zifitiye isi yose cyangwa umuntu wese wabuze inzu aho yava akagera, kuko no mu Rwanda imbere mu gihugu barahari benshi cyane badafite aho babereka ayo mazu. Mbere y'uko bahava nako baza kwerekana ayo mazu, amakuru nabonye nuko babanje kugabanya abantu bashobora gutanga interview cyangwa kugira icyo bavuga kubongereza kugira ngo batanyuranya n'ibyo Leta yababwiye. Ndetse nk'uko muruze kubyumvira, baje gufata abana abantu baba muri ariya mazu arabwira ati mugende muri iyo mujye mu gahunda zo kwiruka, abandi bahabwa ultimatum yo gusohoka. Abwira ati mugomba kugenda kuko tugiye kuzanamo abandi bantu, ntibafite aho bajya, ntibafite aho babashyira. Barakomplaininga barabwira ati ubwo mwanga Leta ntibigarasha, namutangiye kubaza ibibazo nk'ibi ngibi. Ubwongereza bwaranditse mu binyamakuru byaho na kosi Bwongereza nk'igihugu, baravuga bati, bavuga iriya maguye barayivuga bati bariho barirukana abana bacitse ku icumu, barirukana bacitse ku icumu mu mazu kugira ngo babashe ngo kubona room cyangwa se bashyireho umwanya kuri bariya abantu babimukiye. Noneho bamaze gukora yeyo maguye yabo nk'uko bisanzwe, Leta imaze nako bariya bamaze kubyandika nayo maguye bamaze kuyakora, Leta ijya harira bagati none natikira ni ikinyoma, baratubeshyera ntazi ibyo bintu bishoboka, n'ibintu by'abantu bashaka guharabika. Umuvugizi wa Leta bose barabihaka, yewe n'amakuru ndumva yaravuze. Noneho icyakurikiye nuko mumbabarire, ndiho ndabashakira iriya audio, reka mpere kuri audio aho umuvugizi wa Leta yavugaga avuga ko ngo biriya ari ibinyoma, ndetse na ARJ ubwayo ikaza no kubihakana. Sinavuga ko yaje ari kumureprezenta, umwe avuga ati ibyo ntabwo ari byo. Reka twumve icyo bavuze.
Mu nyandiko iki kinyamakuru cyatangaje kuri iki cyumweru, kinyamakuru The Daily Mail cyanditse ko imfubyi za Jenoside nyarwanda nk'uko zitizita zigiye gusohorwa mu mazu yazo zabagamo kugira ngo zisimburwe n'impunzi zavuye mu Bwongereza, hagendewe kuri gahunda itavugaho rumwe ijyanye no kohereza impunzi zahungiye mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu Rwanda. Iki kinyamakuru kivuga ko izi mfubyi za Jenoside zababwiye ko ibi bizatuma abantu barenga 20 babaga muri iyo nyubako ko bayisohokamo. Iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko imfubyi z'intambara zari zimaze imyaka 8 muri iyo nyubako zahawe integuza y'ibyumweru 2 ngo babe basohotse. Ikinyamakuru gikomeza kivuga ko izi mfubyi ziri mu myaka 20 nta mafaranga zigira, ntacyo babitse, nta n'imiryango bafite, abenshi bagiye guhangana n'ubuzima nyuma y'icyo cyemezo. Inyubako One Dollar Campaign igizwe n'amagorofa 5 iri mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Yuzuye mu mwaka w'2014 itwaye asaga miliyari 5 yatanzwe n'abanyarwanda baba hanze n'ab'imbere mu gihugu ndetse na Leta y'u Rwanda. Ijwi rya Amerika ryageze aho iyo nyubako iri hagati y'andi mazu menshi atuyemo kuri uyu wa kabiri, gusa ntitwabashije kwinjiramo kuko ubuyobozi bwa ARJ ari nabwo bucunga iyo nyubako bwadutangarije ko kwinjiramo bigira amategeko abigenga. Igihe nahageraga nta rujya n'uruza rwagaragaraga mu gipangu imbere usibye ushinzwe umutekano wari mu kibuga hagati. Mu byo twifuzaga kwari ukubona abatuye tukavugana tukababaza niba hari icyo bazi cy'uko iyo nzu batuyemo baba bari hafi kuyikurwamo, nk'uko ikinyamakuru The Daily Mail kibikomozaho. Umuhuzabikorwa wa ARJ, umuryango uhuza abanyeshuri bacitse ku icumu Bwana Bakina Ismail, yabwira Ijwi rya Amerika ko ibyatangajwe n'iki kinyamakuru cyo mu Bwongereza ko abanyeshuri bari bacumbikiye muri iyo nyubako bazirukanwamo hagatuzwa impunzi zaturuka mu gihugu cy'u Bwongereza atari byo bakina yasobanuye ko kuba umuryango ARG ahagarariye wasezerera bamwe mu baba bari muri iyo nzu ari ibintu bisanzwe
ibyo nabyita nk'ibinyoma ntabwo gahunda ziri gutegurwa na ARG ziri gutegurwa kuko hari izo muntu ziteganya kuza kuko twebwe dutangira gutekereza programu yo kuba hano hantu hashobora gukoreshwa ibindi bikorwa twatangiye kubitekereza icyo gikorwa tukaranakimenya ko gihari twe hari uburyo twari twarashyizeho bwo gufasha abo bajeni abo bajeni 22 basigaye kugira ngo cyo twabafasha mu buryo bujyanye n'uko bangana
umuhuza bikorwa wa ARG yumvikanisha ko batangiye gucumbikira abanyeshuri muri 2014 batangiranye n'abanyeshuri 190 ubu hakaba hasigaye 22 gusa twashatse kumenya igihe nyacyo abakiri muri iyo nyubako bazayisohokeramo bakinavuga ko atazi igihe nyacyo umunyeshuri wa nyuma azaba yasohotse gusa yumvikanishije ko nihagira bifuza gukorera muri iyo nyubako abanyeshuri bazaba basigaye bazacumbikirwa mu nzu nto ingana n'umubare wabo
twatekereje ko haza kuba mubare ntabwo twabitekereza kuko iriya ni afere iri hagati y'igihugu n'ikindi ahubwo igihugu n'ikindi bashobora kugira na contracti bagasanga natwe turi muri bamwe bari eligible bashobora kuba bahostinga abo bantu iyo kadere yazamo cyangwa se nk'uko tunashobora guhostinga abandi ibintu bikiri mu biganiro
hanyuma se ko hasigayemo abantu 20 bo iyo gahunda niramuka yemewe aba bantu koko bakaba batoranywa bakaza muri iyo nzu ya $1 campaign abo bandi bazabana nabo bizagenda gute
twatangiye gutegura ko twabashyiraho ubundi buryo bashobora kubaho noneho ino nzu itangira gutegurwa no kuba yarebwa ibintu bitandukanye byahakorerwa
gukurikirana iyi nkuru twabashije kumenya umwe mu banyeshuri babaye muri iyi nyubako mbari ubukeye Cyprien atubwira ko arangije yahisemo kwitunga
nje navuye nsoje kwiga kandi nsinyera kubushake bwanjye ko namaze kubona amaze gukura mbona umuntu usoje kaminuza mu by'ukuri ntakaba nkererwa ahubwo nakwi kujyanze nkamenya uburyo nashaka kuzima ku buryo narwanye naza icyo ngeza nka muntu w'umugabo rero nagiye nijyanye rwose basaba ko bamekeza ndi baramekeza ndagenda nuko nk'uko nk'ababyeyi bandi bandeze nyine nuko banandiye kaminuza ndarangiza mbese ntacyo bashinzwe
hanze ko haba hatoroshye ntibishoboka ko wagera ukifuza kuba wahagaruka
oya ntabwo nagaruka ko nari bwanjye imyaka mfite sembere gusa mbona nshaka kubona sura muri ofe na kapisa oya ni uguhangana nk'abandi gakompeta nashaka ubuzima nkabaho
mugenzi we Janvier yahawe umugisha waracyari mu nyubako ya $1 campaign nubwo yarangije kwiga ariko nta kazi arabona
iyo urangije baragusezerera uko sisiteme yubatse bigeze hanze hari igihe usanga bikugoye kuko amafaranga baduha kuyamanajinga cyangwa se kubera ko hanze utahazi neza ugasanga bikubereye ibibazo ariko shuba nziza nyine ku muntu uba warabaye mu rugo bamucukije neza bibwiza amahirwe ukabona akazi ubu busohotse neza
ibyanditswe na Daily Mail byahuriranye n'ibyanditswe na Daily Mirror nayo yo mu Bwongereza nabyo byanenze kuba abanyeshuri b'imfubyi za jenoside bazakurwaho batuye ku ruhande rwabo guverinoma y'u Rwanda nayo yakurikiraniye hafi iby'izo nyandiko zose ku rubuga rwe rwa Twitter Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean-Marie Vianney Gatabazi yavuze ko inyandiko ya The Daily Mirror itarimo ubunyamwuga Madamu Yolanda Makuru umuvugizi wa Leta nawe yavuze ko iyi nkuru atari yo yumvikanisha ko abari basigaye muri iyi nzu bake bazasubizwa mu buzima busanzwe mu cyumweru gishize nibwo u Rwanda n'Ubwongereza byasinye amasezerano y'uko Ubwongereza bwakohereza mu Rwanda abantu babwinjiyemo mu buryo bunyuranije n'amategeko bashaka ubuhungiro gahunda yamaganywe n'abatari bake barimo amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Bwongereza kiriziya y'Abangilikani mu Bwongereza ishami ryawo niryita ku munzu HCR ndetse n'abamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe na Leta y'u Rwanda imiryango ikora ubuvugizi irenga 160 yavuze ko iyo gahunda imo ubugome mu buryo buteye isoni isaba ministre w'Ubwongereza Boris Johnson kuyikura Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
ibi radio iteme yabishizeho kugira ngo mwumve yenda ko atari ukubogama mwiyumvire impande zose namwe mwikorere analyse ariko noneho ndagira ngo mwumve cyakora mbanze mbateguze ko iyi audio ntabwo yumvikana neza kubera ko wayivuze yashatse ko amajwi ye ahinduka nabwo kandi mutagira ko ari jyewe yayahinduriye ntabwo ari jye twavuganye iyi nkuru ni yasohotse mu binyamakuru by'u Rwanda yavuzwe na munyamakuru Popote Janvier Popote ni radio ye cyangwa se YouTube channel ye niho bakoreye iki kiganiro
umunyamakuru umwanditsi yakoze akora kuri Isango Star akora yakoze muri New Times ni batake akora mu mvaho nshya ntabwo ari propaganda mwumve aya magambo yavuganye na bamwe muri Wanda wa campaign ntabwo ari bya radio iteme bumva ko isebanya ni ibyavugiwe I Kigali mu Rwanda popote nta intention afite yo kuvuga leta nabi ahubwo nuko ibyo yavuze koko ari byo bamubwiye reka mwumve iyo audio mwikorere judgment cyangwa namwe mwikorere conclusion y'ibiri kandi yingiyi ni nyuma gato cyangwa se n'ibyavuzwe bijyanye na real ruzinduko n'ibirimo bibera gukorerwa kuri bariya abantu ariko mbere y'uko nshyira hirya audio mwibuke uyu musore ibyo amaze kuvuga avuga ati no ati n'ibisanzwe kugucukisha rwose ndagenwa timing kuki nona hari bwo ibibaye gusohorwa mbazo kuki ari bwo mucute nona na that no visit ngo gataza avuga ngo ya nkuru ngo ya daily monitor cyangwa daily mail cyangwa daily whatever ngo ntabwo ikoze ikintu ngo wow Jean Marie Vianney niwe ukosora itangazamakuru rya kinyamwuga ryo mu Bwongereza ntabwo ni ryo mu Rwanda ni ryo mu Rwanda ntabwo yari kosora never mind ryo mu Bwongereza reka mwumve témoignage z'aba bantu z'uyu muntu ibabera hariya murumirwa gusa
ariko pe n'ubu ukora akazi n'aba kuri pe n'iyo nzu yibukije ariko niko ku kazi n'aba bantu
Okay, noneho wampa nimero y'uwo mugabo Bakina Ismail uwo munyawanga nshingo bikorwa wa ARG hanyuma nawe nkaba namuvugisha
Kapote TV online information is power
twifuzaga ko mwadufasha mu rwego rw'amakuru hari abana bari muri ya nyubako ya Wandora campaign bari batwiyambaje nk'itangazamakuru bavuga ko bafite impungenge z'ubuzima bwabo kuko ngo ubuyobozi bwa ARG ngo bwababwiye ko iriya nyubako bayivamo ngo igiye gutuzwamo bariya bimukira bava mu Bwongereza nyuma yo kumva rero turavuga tuti maybe wabavugisha namwe tukumva umwanzuro niba koko wafashwe niba ugamije iki niba uri muzihe nyungu
okay ikibazo cyabimukira gusa komutere nko kubivuze kuko hari igihe abana biganirizwa urumva nyuma yuko muri 2014 bajyamo bageraga nko ku 100 n'abagiye rero urumva uko imyaka igenda ishira bagenda barangiza kwiga noneho rero mu kurangiza kwiga hari ibijyanye no kubafasha ku graduatinga bakarangiza kuko iyo nzu ntabwo ari inzu yo kubamo igihe cyose inzu yo kubafasha kubamo mu gihe cy'ibiruhuko ubwo n'abataragiraga bataha mu gihe cy'ibiruhuko uko yarangiza kwiga agategurwa bagahabwa amahugurwa atandukanye bakabaha sapoti zabafasha mu buzima bwo hanze noneho ubuzima bugakomeza kuko icyo abantu baba babifuriza ni uko bataguma mu buzima bwo kudepanda ahubwo basohoka nabo bakabaga bakagera ku kigero nk'icy'abandi urubyiruko muri rusange by'umwihariko nk'abantu nk'uko abona abandi banyamuryango baherekeje babaho so kuri ino shuro rero no kwemera gahunda yaje isanga natwe hari porosesi y'ibyo twari turimo hari hasigayemo ahantu hakira abantu ijana na 192 hari hasigayemo abagera kuri 22 rero ku bijyanye na operation management yuko tukabona ibibaransi abantu 22 ukabona nta
Bwongereza ni izi Thank you.
Muraza kumbabarira
Wone ndayo babwiraga Mwaragiye mujya hehe ubuzima uyu munsi bumeze gute ubundi umuntu yakenera kumenya muri za nyubako usibye amacumbi babahaga amafunguro ni yishyurwa nande mbese y'amazi amashanyarazi ibintu
bitakubanga Thank you.
bari kuvuga ibiki
bari kuvuga ngo umenyesha ko kwinjira bafashe muri hano kandi nta kundi ari ukubura imirongo mirongo itanu umuntu wo muri iyo myaka ntabwo afite kubifatira hari abasaza no kwitaho iwabo bamaze kujya muri ubufera zirenga eshatu bakava muri ine ajya mu yindi aho muri imwe ajya mu yindi iyo bari kubona cy'ubushomeri cyo kwakira abaza kubona umujyi mutwe tureba ariko bakaba n'umushomeri ufite n'abantu utaha ashaka kandi ubuzi bwawe cyishyura amacumbi kandi ko tubafitiye kubona n'ibiciro bibiri
ubwo mwavuze ko bababwiye ko mugomba kuba wenda muhari mutekereza kuri ibyo cyangwa mugira ibyo mwemeranya nabyo nabo mukagenda ryari niba nibuka neza za 2013 hari ubukangurambaga nabonye bwabaye bwo kuvuga ngo abantu batange nyine iryo dolari kugira ngo babashe kubaka ubundi ntibyubatswe biteganyijwe ko iyo nyubako izabamo impfubyi za jenoside gusa
ubundi
What's the difference between a child that gets into a top tier school versus a lower tier school? Trust me.
Maze kunyihanganira gatoya
mwabazaga ubona ko ibi ngibi nubwo wenda mutabyishimira ariko biri mu rwego nanone rwo kuba mwatangira gutekereza uko mwabaho nk'abandi banyarwanda basanzwe niba ari umuntu ugize ubushomeri akamenya ukuntu ahangana nabwo bikaba niba nabyita mu rwego rwo kubacutsa kuvuga ngo namwe mufunguke mu maso muvuge muti nufite imyaka 30 n'ingahe iyi nzu ushobora kuyivamo ariko ukamenya uko nawe wishakiye ubuzima hanze nk'uko n'abandi bagushaka
Thank you.
rero numwe muri bafashwa na kiriya kigega ndetse mubabaga muri $1 campaign building akaba avuga agahuma munwa bahuye nako nababwiye yenda ko majwi byumvikana ko bagerageje kuyahindura kugira ngo umutekano we ubungabungwe yabyivugiye ati no gukora commentaire no gukora commentaire ku ziriya nkuru zivuga uko ibintu bimeze ahangaha kuri iriya nzu kubijyanye n'ariya masezerano bahita bakwita ikigarasho uri mu Rwanda ibi birakwereka nyine uko ikibazo kimeze intera gifite tuzakomeza gukora ubuvugizi ariko urumva ko nta intere n'imwe ya FPR yo kugira ngo barebe ubuzima bw'umunyarwanda cyangwa se ejo hazaza h'umunyarwanda bati mugende mwiyahanje aha tugiye kuba abanyamahanga muti mwirengagije ko n'iriya nzu atari nabo banayubatse atari amafaranga ya leta atari imisoro y'abaturage nibi byo leta naha tugeze barababwira bati mugende mujye kwibukira mu Bugesera ntabwo ariyo yari gahunda kwibuka ntabwo yari gahunda ntabwo ari kwibukira mu Bugesera ntabwo ati niho muri buze kwibukira kuko urumva nta nubwo bigenga barabatwara nk'ihene kwibuka birangiye bati ntimwasubirayo kuko bari bafite umuntu uri kuri site babwira ati mubazane byarangiye ngo bahateguye baje kuhatubona unbelievable gusa iyi information c'est très important kandi izagira akamaro ibyo ari byose kandi n'umusaruro w'ibyo byose byakozwe cyangwa se byakozwe kuva icyo gihe nabwo waragaragaye ari mu nyandiko ari ubwo buvugizi bukorwa n'ubwo ari abanyamahanga ariko biravugwa kandi bizakomeza kuvuga banyarwanda banyarwandakazi bakunze ibikiganiro cyacu inkuru dukomba gukurikirana hafi ni ya Kongo n'akarere cyane cyane inyuma yari amasezerano yasinywe nkuko nabigaruteho mu ntangiriro y'ikiganiro tuzabigarukaho no mu minsi ya vuba bumve niba
hari develop makari mwabonye ko bifite intera yihuta cyane kandi ndetse n'abakuru b'igihugu ubwabo babyivugiye ko bigomba kwihuta kandi ni bigakoroshyirwa mu bikorwa mu maguru mashya ntabwo ari kera rero ni mu minsi ya vuba cyane kuko umva ko no mu kwezi kumwe bazongera no guhura ariko iby'ingabo no gushyiraho umutwe byose bavuze ko bigomba gutangira turebe rero tubitega amaso turebe niba leta ya Congo nako leta y'u Rwanda nayo izaba iri relevant nk'uko babivuze cyangwa n'ibitari relevant muri abo bazagira uwo mutwe mari kumwe nanjye rero turashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi murara harya n'abandi mugirehe ibihe byiza aho muri hose
Cool.